waliba meel gebagabee maraha ayay bala barakeysan ramadaan iyona sidoo kale muddo kooban ku hirsanta munaasabadii dulfadariga oo dadka muslimiinta iyo anka jaraan jaargar u eedan hoogan walaweyn waliba kumadata degmooyinka gobolka shabeelle hoose ee koonfur galbeed iyona suugada degmada seedelin ku dareemahay in diyaargarowga munaasabadii dulfadariga shacabka qaybasha shal duwan ee degmada ku hadlay in diyaargarowga iyo anka jaraan munaasabadii dulfadariga ayaa sheegay in sanadkan dhanigiyo diyaargarowga eeda iyo ku duwanta sanadihii hore
dhammaan muslimiintu meel ay buruwaan meel ay ciid mubaarak ula caam waanta bikheer
way sii dhawaayo hayleen soonkeen way sii dhawaayo hayleen soonka noo dhamaadooy way soo dhawaayoodeen bil iidiya soo dhawaayoona yeelayno degmada waldaweyn dadka degen oo kunool sifayn aad iyo aad yaalii shal adeegadooy iyo shal socota dukaan biinito meel walbo ganacsiyaal bulshada reer waldaweyn dhammaantii igoo gacmo iswada haysadaa ayaa la araga doon maalinta axadda ee haddii ilaahay gaarsiin sidaan iibeeto ama maleeyo hayaan insha allah waylina reer waldaweyn iidoo jooya ummadda muslimiinta meel kasta waxooga iyana sidaas isi wanaagsan ayaan badaan haddii aynu ku tirsano gobolka shabeellaha hoose koonfur galbeed waldaweyn abnuma aad iyo aadaan faylanta waldhibna ma jiro insha allah ganacsi sheewa shal socda umudiyaba gacmoos haysadaan waysiin linaa iid wanaagsan iid wanaagsan iid wanaagsan maa idisdow sanadkii hore iyo sanadkan fardi walaa indhahooy way itaa sanadkii hore xabad iyo walmaareed ayaa lagu absadaayay geega xabad wala dhahaa ma jiro laamiga natiisaa la diifa dooye ciidamada abniga iyo degmadoo dhan habiin iyo maalin weleygu haayaan degmada isku dhaaf tuulooyinka aan ku hoyaan way linaa iidaan lakii daafeed hooy jirna hataa hooyo haaye qabiilada isdagaalsanaayeen isjeclaadeen dhiisloga dhiiska dhaxa jira waynu kufadeeye heesoogii la dheeri jiray inuu la dheero insha allahu tacaala bulshada degmada waldaweyn way baaqi jireeye imis ee wayteen dad walaal muslima itaa maalintoo hal iido maalintoo salaada halku gudo dadka shaldugishada halku dhaafo marka walhoota salaada maaku jirnay ee muslimiin isagii maamul keeniy qolada abniga way siin lahaa halmee kumada dukuda
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
magaalooyinka muslimiinta la ku dareemahay diyaargarow xoogan oo eh dhinagiyo dhalashada bilo shawaal ee munaasabadii dulfadariga